ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi bigezweho nange Veniste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kabonetse.
Shaka gasaro kawe muzakabona zero. Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintege. Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe
turakira kabageni Belancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Belancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu w'Uruya.
Karimbo yishwe na gisida y'imodoka, icyo gihe yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari mu wihe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo aksida aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho aksida yabereye?
Nibuka, ntabwo aksida aho yabereye mpibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze aksida bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Bari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba Evariste yitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho ari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 bari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uva wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Samiya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntago muzi, ntago mwibuka ni uko yanganaga. Ubwo nanjye ayo makuru nayabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe kwibuka buje mu kiganiro gasoro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma ko kandwa kuzamo
kubashaka ko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nkuko ubimbwira ariko Kigingi namushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga urumva niwe nabazanaga cyane ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga nari ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa kuri Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatika
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwabizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntago tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuzi
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse nibimana imanye bakaba bakiriho bakaba baraho ngaho Kigali bakaba ari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasarukaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko n'umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba baje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 ntagakuruka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kiganiro cyangwa mufashe gushakisha ibyo wange nabuze mama hamwe na bashiki bange ubwo muri Congo arahoza bizanye ire mu Kisangani no kwatandukane kwiye tugaruka mu Rwanda ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yanjye zambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo nongeye kumenya yo 15 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu w'umwe ucanisha nze gukira impunzi n'ibizano mu Rwanda mpamagara umuntu uri ko muri Brazzaville ko gahora kafite ajya kumfasha aramfasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo ari araza arambwira ati rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nimba uzagusanga amasaka nimba uzamujyana waba wahoze mutuye iwanyu ati ibyo ni ibyawe tubwire aho tuzakamukugereza ndavuga nti nayiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asange mu nkambi yagiye kureba babashiki banjye bashatse iyo ngiyo mu giturage baravuga ati ntabwo namenya hano yagiye kuko ntabwo nzabashiki baba ariko gikomeza ubaririza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabashije kubabona none ubu wanyuma rero nza gutakaza nimero y'umugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari
Marigarita Nyirabikari. Yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamu segiteri Mukuge na Sterile Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Pape Chantal uwamuhereze we yitwa Umutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa ngo ko bashatse abagabo atwa atazi izina rye ry'aho hantu bashatse kuko yaza kuba ngarizi nawe yakagiye kujya kumfasha akabare akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagiye gusura amaze rumwe n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Be. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyine ari Mukoge.
Komera nongere ngaruke kuri mama wawe. Wambwiye ko yitwa Margaret Nyirabikari, uko amakuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko nguwo arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira bari kunyumva, namenya neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite, kuko twagiye turabana abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri, ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose baraho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Yemwe n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundanaga mu rugo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose nyuma nimba ari kuyumva ndamwinginze rwose yagerageza buryo ki atubenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe, kandi turamukunda cyane cyane cyane, kandi twese turahari, twese abana twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yamfasha nkamenya neza rwose kwagihumeka
dashimisha. Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru, avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano, ariko ukundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura, nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho. Hari nabashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye ugurikirwa mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buruko mbigenza nyine kuko nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yawo ajyo nkabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzuba mu mwijwi ryo mboga gihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane, we muherezo wacu pe twese twishimira kubonana no kuganira nawe, dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose. kimwe n'abashiki bane mushya yo nanga mutoni na data bose batabakunguye bahora bamutse tikarisa kuza kugira ngo giye gushakisha kutatubwira amakorobegeze buri munsi aho banishyuza ariko nyizere bwo n'uko ubashije kumfasha bigatambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri bishimire kunyuma
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi ry'Amerika
biro 15 naze kubabwira ko nyagiye kuza bafashe nk'aho ndi kubabeshya ati kuti bigomagiye kuza igeze he byagenze gute rwose telefoni narayitakaje ntariko ndacyashakisha uburyo kinabageraho ngo amenye uko amakuru yabo gise wakomeje gushakisha ijwi ryanjye ariko uburyo kiwahagira ugasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya aho hantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndabona nawe ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari ya mbere kujya mu gitambutse nawe bagira ngo niko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari mushiki wanjye muto narahari mushiki wanjye beatarahari umva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba oya duhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya n'abashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane ndagushimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kamire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga no gushakisha umuryango wanje naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo genocide yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha nibandi rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanje witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twarabana batoya harahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuruwe baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari bato yabasubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ivukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri.
Uwo ni Kamire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre bihara makuru ye waba ufite?
Yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo.
Hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize kugiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
ya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuva bakubwira yuko Kampira ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushima Imana Soranje ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babareze inyungu bari bafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
ibarayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa hazaho hagurwa na Bene nira banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejeje yo rero urumva I Kigali nta wundi muntu twari buje dusanga baradutatanya nyine batugejeje I Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi kuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaru tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
uko umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu nago mwibuka
Bwerankore ndahuruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya makuru ya Kampire Kararisa ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu kimba apfanaga ikina mama wawe apfanaga ikina papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa Marume Marume icyo gihe yarafunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufiteho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa Marume ariko Marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na Mukamarume Mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose nago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeza natumenya ko nta n'imitungo byigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezaho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera gatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe na afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho wakwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo urakwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko ngurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntago umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wa witwaga nde
ntago nigeze menya amazina ye ntago muzi nta nubwo nzirengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi nuko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
turacyari mu mwaka w'1990 nine mu nkambi yarahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Usibomana aracyamushaka Usibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
igihe 1994
ntabwo mbyumva neza turi mu 1994 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi
ntabwo agarutse
ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twara mu busa
wari uri kumwe nandi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe na bakuru bawe wanganaga iki cyo gihe wowe
njewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gese ibintu bitamaro zera namuze turi mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntagira umuntu bajyana ngo amube hafi
yirasanzwe nundi ajya kushaka kagaruka twumvise ko naginda ari bwo njyaga ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi nkambi hafa aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafa aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri zo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira muti mudufashe
aragiye nditumfakisha hose mu nkambi ya Benako musuhura hose turana njya pa hose birani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hebyi
mwagarutse mu Rwanda ryari
No,
imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugana uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangije aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe rwose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararungura urashaka ntiyarahari urabyara nti wa mwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuze mu buti z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine mfite agahinda kuko mama singize muhamba singize mushingura singize mwana umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko bataza aho bari batarashubiye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa none Sibomana niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
iki namubwira niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania iki namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitaje Imana ko twebwe abana be turahari etumunye twakishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyamuzwe Tanzania kuye kumureba aho yabari
urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinyije hano mu kiganiro agasaro kaburaga twashimishijwe no kukwakira ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha rwose
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu gihe cya genocide umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se bari rwana nyirarume Ngarambe Celestine Uwimana Josiane bita Fifi yarafite imyaka 5 ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga murumuna we ukize baraza Ratifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari kagateko mu dugudu wa Byimana arashakisha ukize baraza Ratifa ni murumuna we
iki kiganiro maze gihe kinini nyumva umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva nanjye ndacyumva numva ko hari abantu babazi ko bavandimwe babo batakiriho ariko bagiye kikagera bakabonana nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya
uwo muvandimwe wawe yitwa nde
umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Ratifa
mwatandukanye mute rero
uko mbyibuka nari muto umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri genocide hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal
yego
hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa twaburanye nyuma ya genocide twarerwaga na marume yaje gupfa yitwaga Ngarambe Celestine
yego
icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional ubu ngubu basigaye bayita Pere Stadium munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare hanyuma rero marume yaje kumufata aramujyana muri Arufirina yo kwa Gisimba ko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye numvise bavuga ngo yarapfuye ariko ntago bigeze banjyana ngo ndebe sinigeze mbona n'abantu banadutabara
ninde bakubwiye yuko yitabye Imana
no marume niwe wabimbwiye ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5 ariko sinigeze mbona abantu badutabara sinigeze mbona batabaza ndetse nanjye ntibigeze banjyana ikigo cya Ruferine yararimo kandi ntabwo kiri kure cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba
kwa Gisimba ndaharuzi wari warukira umwana sinakusaba ku sinakubaza impamvu utagiye kwirebera ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanje Ratifai bambwiye ko yapfuye ariko mbona nta bantu baje kutuyagira ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho nta n'icyo bigeze barangiza
nta kintu kigeze kiba
Orfene kwa Gisimba irazwi uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane uko wabonaga mwabagaho wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe
icyo gihe nibwo genocide yari kirangira urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya genocide ariko nyine bari mu buzima buciriritse butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kucyo we batakujyanye.
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba ku liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufrina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu zineze ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakirerwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi. Nta kabuza tuzabimenya niba kiriho, nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya yabi ari burayi aho yaba ari hose. Dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka 5 mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho. Uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuze uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure. Ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana. None nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngo ariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse. Urumva se nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo. Ngewe kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane, nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njyene naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye. Kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntago najyaga niyumvamo nk'aho ari umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro, mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibyo ukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma, ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi wari ufite imyaka 5 gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho muri umuna wa wari kugira ngo baguhe n'akarabu hashyire uvuga uti nda muvandimwe. Ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye kutekereza uri mukuru, ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira. Ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga urufene kwa Gisima abayiyoboye turakorana turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha ko kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane. Wewe bakwita Fifi, witwa Uwimana. Ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa, nimwe mu nzira yo gukira, kuvuga uwawe ukamvuga ukwari, ukamvuga ibigwi, ukamuvuga ubuzima, nabyo bituma umuntu akira ku mutima. Nyemerera ngushimire kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibahe umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo, mukabatega amatwi, mukabasubiza neza. No kuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi zabaye n'ijuru.
Urakoze cyane, nawe tuzarisangire.
Amen.
Shaka Agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka Agasaro kawe muzakabona, wicike intege shaka Agasaro kawe muzakabona, shaka Agasaro kawe muzakabona.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'1994 i Nyarusange mu Ruhango, umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka. Musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, umudugudu wa Rubuye.
Nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94.
Yego.
Natekereza ko aba Kongo Brazzaville cyangwa ba Kongo Kinshasa.
None se niki kikunzisha ko ari muri Kongo Kinshasa cyangwa se Kongo Brazzaville? Hari amakuru asobanutse umufiteho?
Yego, hari n'abantu baba Kongo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa, abandi bamubona Kongo Brazzaville. Aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa makuru y'akakanya, ariko niho bamuheruka.
None se Ismail, muri 94 mwari mutuye?
Twari dutuye mu Ruhango, ahantu hitwa Inyarusange.
Inyarusange ni hehe? Ruhango ko yari nini? Inyarusange ni hepfo y'iki? Ni ruguru y'iki? Ni hafi ya Traffic Polo se? Ni hehe Inyarusange ni hehe?
Twatambikaga kuri Traffic Polo. Ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie, ni ku isoko ry'amatungo. Neza, twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo, ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene, hari munsi ya superfecture ya Ruhango. Iryo soko ni ku migunguzi, iryo soko rigizwe n'imigunguzi. Ahabanza habaga ari ihene n'intama, ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka. Ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi.
Iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda?
Haruguru y'umuhanda neza. Kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo, wazanaga inkoko n'ihene, hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona, babaga bahitaga baza mu rugo. Neza, ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuri yawabagugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo.
None uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde?
Yitwa Saidati.
Irindi zina rye?
Mukamana Saidati.
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa
yari umukobwa
nta mwana yari afite yari cyari yarakiri umukobwa
yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse muri 77 urumva yari afite imyaka 17
umuntu wibuka hariya mu ruhango wari ukomeye wari uzwi n'ubuzwi wambwira yenda ukavuga uti hari waruhari bitwa Harufani hari waruhari bitwa Kanaka uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye
umuntu twari twegeranye ni Gerefiye Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye na n'ubu barahari we yamwibuka
yamwibuka
pe
none ninde
wakaba n'umumama witwa Mama Shushu
Mama Shushu
yego nawe yamwibuka nawe arahari kandi na n'ubu hakaba abana ba Cumbe bose arabazi barahari bose n'ubwo Cumbe yapfuye
yego
rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye ngo mama akarongorwa ariko bose barahari ababyeyi banjye
bari bamuhaye amakuru atariyo
bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine urumva mama yitwaga umututsi papa yitwa umuhutu bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo ariko nta makuru atariyo bamuhaye
mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville we yakubwiraga yafitiye gihamya ya haraho yamubonye akataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma ndazi neza hari
n'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka nibo umuntu yampaye nimero ye rwo yabo rwose ndabavugisha turaziranye baranzi nanjye ndabazi bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga abanyarwanda ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse naho bamuheruka undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye yarahungutse ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye
nicyo nari ngiye kukubaza icyari kuba cyiza ni ukumenyaho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa hari amakomine menshi ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati aringariye mase aringafura nta kibigeze bakubwira
nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine
abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville muvugana bari muyihe nkambi ya Congo Brazzaville bari Kintele
ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze umpaye chance nazagerageza kubavugisha umva ko bampa iyo address
kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru kandi buno nto bazarusha
ikibazo cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho nk'ubugiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho no guhamagara bisanzwe bidakunda nibyo nimero barayikuyeho niba barayihinduye simbizi
none Saidati mukamana nibakumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe
yego barahari bamubwira ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema Saidati yarandutaga nje mukurikira Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho ikaba hizi abudu nawe arahari ukurikira Rehema na Dukunde Zahara ariho uko dukurikirana twese turahari na papa Byumvore kasi marahari witwaga Anastase na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migongo z'isoko aho twari dutuye
none rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba ikinshasa yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville se aho ari ho hose yaba ikinshasa naho ubu ngo bari marumva ijwi rya America rya America tugera henshi tugera kure bari marumva ijwi rya America ravuga ati barashatse musaza wanje arashatse mpaya makuru y'ababyeyi banje none rero Ismaël niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka yakwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze imbipye mpita mpamagara nikanga ko ariwe
reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera aka vugana n'umuryango we mukamenya makuru yewe nibarashatse yarabyaye nami mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikizana twe kizadushimisha ngaho rero sekanabo Ismaël wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe ndagushimiye kandi dufurije amahoro y'Imana
Denise nange ndagushimiye kandi umurimo ukora Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe ndagukunda cyane Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko morana icyizere ko ntako muba mutagize Imana guha umugisha nishimye
urakoze cyane ndagusabira
nawe urakoze cyane nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika
komera Imana izaguhe kuramba uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi ntanukirangiriye bashimye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Ikinamugeno ku rwose yamenya ko
nyiriho nitwa Sibomana Joseph mwene Minani papa Minani ni wari umugabo we ariko yitabye Imana ko twibwe abana be turahari tumubonye yitwa Kishima rwose tukanezerwa ndetse twashaka n'icyangwa tugatangira kujya kumureba aho yabari.
Karalisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari.